Yadenga byampaka, ne kumpaka, ne wachikola kumpaka, ne wokaka. Ito mulongo mulongo da salufa, oyo baba jukubye kubatta. Ne bonsala ke gambo nzendya, ne bonfiti nambawo, sirya babo mutima omunafu nzendya, atamanye gombula mnywa. Ne bonsala ke gambo nzendya, ne bonfiti nambawo, sirya babo mutima omunafu nzendya, atamanye gombula mnywa. Abeyo, ani abawulira abeyo, ani abawulire yabalaba keyo abeyo, ani abasindikeyo, dye bogere bigambo. Eno talanta yange era chechitone change, mchala wanga koka baby kange. Unzi mansa nyonde wamfuna yange, lwacho lingirize nsao yange. Biribam, tori na ontu kato yomba, lwacho susanyo kwe ronda. Bulirwe mfiru wango sunga, nino yansi tebi kuzimbyo. Nebo nsala ke gambo, nzengia, nebo mfiti nambao. Siria babo mutimo munafu, nzengia, atama nyegombula mnywa. Nebo nsala ke gambo, nzengia, nebo mfiti nambao. Siria babo mutimo munafu, nzengia, atama nyegombula mnywa. Zemu ndeke nekubile chifuwa kachange, naziba matusi ulira bigambo byabwe. Yadenga byampaka, ne kumpaka, ne wachikola kumpaka, ne bokaka. Ne bwemvimbamu, ne neraga, omutonzi yagera, ne bopapa. Wanotandika mpola ngo panga bapangulula, yo pango panga bazingulula. Ngate munywanyi bachukulima, abo bachali bambwa betimirira. Tolina ontu kato yomba, lwacho susanyo kweronda. Bulirwe mfiru wango sunga, nino byansi tebi kuzimbyo. Nebo nsala ke gambo, nzendya, nebo mfiti nambao. Siria babo mutima omunafu, nzendya, atamanye gombula mnywa. Nebo nsala ke gambo, nzendya, nebo mfiti nambao. Siria babo mutima omunafu, nzendya, atamanye gombula mnywa. Eno talanta yange era chechitone change, mchala wanga koka baby kange. Unzi mansa nyonde wamfuna yange, lwacho lingirize nsao yange. Abeyo, ani abawulira abeyo, ani abawulire yabalaba keyo. Abeyo, ani abasindikeyo, dye bogere bigambo. Yadenga byampaka, ne kumpaka, ne wachikola kumpaka, ne bokaka. Ne bwemvimbamu, ne neraga, omutonzi yagera, ne bopapa. Nebo nsala ke gambo, nzendya, nebo mfiti nambawo. Siria babo mutima omunafu, nzendya, atamanye gombula mnywa. Nebo nsala ke gambo, nzendya, nebo mfiti nambawo. Siria babo mutima omunafu, nzendya, atamanye gombula mnywa.
Jamatuka kabi.